Africa to lack music.
Wananajibu kwa kishindo. Wananajibu kwa kishindo.
Anajibu kwa kishindo.